Kitongole cha government ekivunaanyizibwa ku masannyalaze kya Uganda Electric State Transmission Company kigumiza bannayuganda naddala mu bitundu bya Kampala n'emiriraano nti mu mbeera eno nga masannyalaze gasukkiridde okuvaavaako balina essuubi nti ekizibu kino kyakuggwaawo mu bwangu ddala. Bino byogeddwa Engineer Mark Namungo bw'abadde alambuza bannamawulire n'abakungu okuva mu kitongole kya Japan ekyajjika ekyawaddeyo ensimbi okuzimba substation mu bitundu bya Mukono ng'eno egendereddemu okufulumya amasannyalaze agaweza kudala megawatts 6 okuyambako bannakampala wamu n'ebitundu ebiriraanyeewo. Ono asabye bannayuganda okusabira ensonga eno era ng'akakasizza nti basuubira omwaka ogujja bagenda kuba nga bagiggyeko engalo.
Ate Kampala Metropolitan ekyensusso kyeyina mu Uganda yonna 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 amasannyalaze agakozesebwa mu Kampala Metropolitan gasukka ku bitundu 5/10. So mulaba nti lwaki Kampala Metropolitan nkulu nnyo nnyo. Substation zino twazikoze mu ngeri nti eno egabira endala n'endala n'egabira endala n'endala n'egabira endala ate era ne zikonekitinga n'ebibibiro by'amasannyalaze. So kitegeeza senga tufuna obuzibu ku ludda olumu ate olw'okuba nti ziri connected tusobola okufuna ate amasannyalaze mu kuludda olulala. Projekiti eno yatandika mwaka guwedde mu mwezi ogwokubiri 2024 baatuwa emyaka 2 tulina okuba nti tugimaliriza omwaka ogujja mu mwezi ogwokubiri.